عشق جست. Ngosincela ungethelele isono sami siyasinda emahlombe ami ngizama ukukhula impilo yami kuningi uningi Ngosincela ungethelele isono sami siyasinda emahlombe ami ngizama ukukhula impilo yami kuningi 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 asikho ningi asikho ningi asikho ningi Siyasinda emahlombe ami ngizama ukuguqula impilo yami kuningi uningi Ngosincela ungethelele isono sami Siyasinda emahlombe ami ngizama ukuguqula impilo yami kuningi 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 asikho ningi asikho ningi asikho ningi asikho ningi asikho ningi Kuqangekhuleka kuqangekhuleka bizi kamala thixu babuya lale usathalo yabale kumoyo yakhe seka ndaliwe sinomhlaba wenu yesabeka kuqabathele ngabulalele thixo wena ngawena vusa balele siyona ngihlala malanga thethelele kwaqhisa ibopho amabuphe tefezeke ngizothelela isono sami siyasinda emahlombe ami Ngizama ukukhula impilo yami kuningi 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 asikho ningi 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 asikho ningi